bona my selector tsara ga mkhwano my selector tsara ga mkhwano bona chukena celeb celeb obvious let's see what celeb okay bona nakitsa male ba simana ba ofisa o buta hot late but ba o tsana ba france msimana o thola bura france my le bona
jesa nitso o ga jalo ngana gasilitso o ga jalo ngana
Quadra.